Keep quiet. I want you to feel the wealth of African beauty. Oh. Africa, you're my shooter. Africa, yenye baraka. Tunaridhika na maisha yetu. Oh yeah, yeah, yeah. It is not a lie. Come and see for yourself. Ukija utapenda, hautatamani kurudi nyuma. Karibu tucheze, tucheze tufurahie kwetu. Karibu tucheze, tucheze tufurahie kwetu. Our beautiful dances. Kienda South Africa, wanacheza pansula. Kifika Angola, we dance kizomba esemba. Botswana Mopato, Malawi nechewe. Zimbabwe we dance mbende kulewa mukulu. Kamerune bikuti Desembo kama sika na ndombolo. Nigeria otiloguru, Kenya esukuti. Uganda asuro nyeke, inirwando mushagarira omuti. Tanzania makonde sindimba. Ahiwachi Burundi na odutami na mnyishi. Ingoma umuti wikisura maya yuwe.
Africa.